wiru akane ona mwana ya chaka she I come from Uganda akona wato ona start ya tema tongo maganda sipende shibana mkwaya sisi ni oba Juliana hey. She a pretty nice girl mise mwenye chakole ya wamba ato mese wizimba alika vumita wakenda pase boom spice yeah bypass wiru akane.
Big Bang Music.